tamani kulamba moto, lakini moto ulambwe. Ama kweli nimeamini, maskini akisha pata matakoli ya mbwa. Ama kweli nimeamini, maskini akisha pata matakoli ya mbwa. Ama kweli nimeamini, maskini akisha pata matakoli ya mbwa. Ata we mushizo yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, pacheko yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, kuhudi yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata. Shana mundi baga masela wako unatuzingua, bichana mundi baga bauni wako natukanyagia. Wananishangaza sana wawashamba lotangulia mjini, wanajisaulisha kwamba soto wa uswahilini. Yani beba tubebane tufanye kolabo mingine ya nini? Tunarudisha na nyuma na mziki tutaupiga pini. Mario akipenda hela bala singefika hapo, Suchu angependa hela yule dogo singefika hapo, Tembo angependa hela Chinga singefika hapo, Chui angependa hela Makivoice singefika hapo. Kuna kazi na utu tufanye kazi, na kuletea kazi unasema ntashusha blanti. Nazingua, munazingua, 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 wasani mpaka mnakela. We mushizo yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, pacheko yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, kuhudi yanamlia mbwata, yanamlia mbwata, matako yanamlia mbwata, yanamlia mbwata. Timu ni ile ile, ananikwani bujubwali mbwali service music stop Palao FC Manyota, nikiwa bi Afrika sasa. Sambamba na producer MD, nakubali sana the big boss kutwaga director this star. Nisalimia watoto wa mesko moja udi, nakubali sana kutwaga Radio MC. Chuka baba usije ukapasua, Manyota kosa tena mingine ya kuyakalia.